This is an MUT Radio podcast.
It is Park Kulemini, and I promised you, Guti, I will just do have Dr. Makanya on the show. And it's about that time where I have to introduce her. Welcome, Doc, on MUT Radio.
Morning. Good morning, everyone. Good morning, abalaleli bonke.
Thank you so much for your time, Doc. Doc, I'm glad to be talking about International Mother's Language Day. Ne, the language in the Abalele Zobi Kona ngomhlaka 21 February 2025. If you can please tell us more about yon.
Sabonga. Mina ngimele ETLDC.
Oh yes. Balaleli.
ETLDC Teaching and Learning Development Center.
Mm-hmm.
Unayo iunit ngaphansi kwayo futhi iALU Academic Literacy and Language Unit. So sibhekelele academic literacies bese kuba ne language component. Ilimi ke ibalekile ngoku language policy nelimi ezimbili okwamanje eMangosuthu University of Technology nesiNgisi, which is a language of teaching and learning, research, business, governance, administration, and so on, and exams we assessed through the language of English. But ukhona i language ebalekile, which is commonly used and utilized in the university by my students, staff, service providers, abantu abazivakashelayo, nabazali ngoba babalekile.
Yes.
So i language isiZulu, ulimi olungafaneke lu act as ulimi olungaziwa ukuthi lukhona. Lukhona ku language policy. Shuthi uMangosuthu uyakwazi lokho.
If Doc singakhuluma about, because you are coming from TLDC, and I'm sure ukuthi if singathi mhlambe mesifunda in the lecture rooms, maybe my lectures afundisa some languages or some modules in our home language like isiZulu, isiVenda, you name them, ungaba kuhle lokho?
Okwamanje siyabonga kakhulu ngombuzo. Regional language iyona esebenza ngayo ngoba njengoba sine language policy yethu sibheka wonke nationally kukhona ama languages awu 12 angithi.
Yes.
So eya 12 le entsha i 12 official language nakhona hayi ukuthi yintsha ukuthi nje iye kwaba khona umthetho oyivumelayo kwahanjwa kohulumeni konke kwaba kwalunga sesibe u 12 languages originate isiKwaZulu Natal.
Mm-hmm.
I language English, I language Zulu, I language abanye ngokwe placement locally la KZN abanye Afrikaans abanye Sotho njoba siyazi ukukstart nabanye ezinye ifo indawo la isifundeni.
Yes.
IMangosuthu University of Technology ifundisa ngesiNgisi, I research ngesiNgisi nesiZulu. Kodwa masiye ema classini sifundisa ngesiNgisi. Masibhala ama exam nama assessments ama tests ma proposals konke lokubhalayo ma project ethu siyabafundi isiNgisi. IsiZulu siyalekelela. IsiZulu siyalekelela sibalekile ukuthi uma ungali understand i term, i concept, whatever terminology, could be in engineering, in this applied and health sciences, in management sciences, sika accounting, awazi ukuthi leli term lisho ukuthini, umele uno unelungelo, we are privileged to be assisted. I tutor, noma I lecturer, noma ubuzo umbuzo. Unjalo nje. Sekwenza umsebenzi omningi ke, sowela ngo-April 24 siya implementa. As implement language policy. Khona okuningi sesikwenzile, ama workshops, I language awareness, ama campaigns ukuthi sihumushe, ukhumusha ku-translator.
Yes.
Some student guides, some learner guides, some question papers. So I terminology ikhona izoba khona kuma glossaries as we go along. Sisiza umuntu ofuna ukuzwa ngeZulu. For example, I rules and regulations 2025. Ufuna umuntu engayi understand. Mhlambe khona igama elithi prerequisites. Akazi ukuthi lisho ukuthini.
It's a big word.
Sizokwenzela lula ngokuthi wazi lolu limi nalolu. Into ofanele kuyikhumbule nje teacher, lecturer, tutor, mfundi, researcher. Ukuthi mase siya emaholo ethu SME hall nasepozoli nakuma test venues okwamanje sibhala ngesiNgisi. English is a language of learning and teaching, but to facilitate understanding, to make the other person be enlightened, uzozwa ngawo umqaqela ngolimi lakhe. Ake ngibuyele kulo mbuzo obuzile ukuthi wonke ama languages ayakhona akhona ngaphakathi okwamanje cha ngoba ngokwe region sine kwiZulu nesiNgisi. Sizothi phohlo kancane ku sign language. I sign language izosiqinisa ngoba kwamanje siyibilingual context. Sithatha bilingual approach ngoba ziwuthu bilingual isiNgisi nesiZulu.
Yes.
I sign language iyangena kancane izosiza si reach i multilingualism approach ngelinye ilanga.
Doc, will you advise maybe the education department maybe to implement sign language maybe in lower grades such as primary school, maybe ukhule nayo ingane ikhule nayo sign language till tertiary level?
Kubalekile isupplementwe isiZulu sami isiNgisi sami ngokuthi ngithi ngifake elinye language ngaphezulu ngifunde enye language. Ibalekile le ukuthi si embrace ozakwethu odadewethu nabafowethu.
True.
I deaf culture abaningi bethu babuka nje ku TV imani ngathi kwenziwa kulubalulekile bayafisa nabo ngoba sometimes uthola umunye umuntu u insensitive to what they want you to say or have said or have displayed while they're speaking in the language they understand. Maneke sibazi ukuthi mangabe ukhulume kanje noma ufrawnile noma uvane wangaziphatha kahle sebe phatheke kabi sebe ya withdraw from the conversation noma sebe yaphuma kule yondlo kumele sazane emndenini kufanele futhi singayifishi ingane zethu nabazukulu nobani abakhuluma ngalolu limi eyikoleni kufanele ingane zisencane zazi ukuthi lubalulekile lufana nesiNgisi.
True.
The language of communication is a vehicle. Kubalekile futhi language yini? I identity yakho.
True.
It's your heritage. Into faneke uyazi ukuthi njoba sithi mother language day, why is it mother? Ingoba umuntu oconnectana naye uzalwa umuntu wesifazane. That's why it became mother language. We noqala ngathi ma.
Ma yes, we don't say tata baba. We only say ma. Kuna
go baba.
Sithi
mama ufunani ukufudumala noma ufuna ukuthi understand ufuna kulalele uyakhala noma uzobuhlungu noma ufisa ukuthi akunakekele.
Even sesibadala doc, even noma ushibile ukuthi hawe ma, awusho ukuthi hawe baba.
Kunjalo.
Kunjalo.
Ma yikho kusithi International Mother Language Day. Ebalekile umhlaba wonke.
Speaking about a mother language, Doc, if you can take us through about on the day ngomhlaka 21 February last we celebrate the International Language Day, ezobiba kuphi nendawo and take us through all the processes.
Siyabonga. International Mother Language Day yemangosuthu izobe iseme hall. Iseme hall iholo lethu emangosuthu elilapha ezantsi silazi sonke.
Yes.
Kuningi okwenzeka khona. Nathi sifisa ukuthi siye khona siyobungaza, siyabungaza. Lolu suku is about commemoration, it's about observance, it's about also to remember what happened in 1952. We are celebrating as the world. Worldwide type celebrate. Kwenzeka i-event ethile nje eBangladesh manje kodwa kuqala kwathi East Pakistan. Students akhona zazi protesta zilwela ulimi lwazo olwalunga recognizewa to iBangla. Lolo limi namhlanje luyakhulunywa lungaphezulu lula ko 20 inamba yalo. So into ebalekile ukuthi thina ke njengomhlaba UNESCO owathi proclaim ngo 1999 November ukuthi 21 February ucelebrate commemorate observe kumhlaba wonke. Amazwe ngamazwe ilimi ziningiki uma ungasho nje over the in the world there about 7000 or more kodwa ezirecognize ayo umuzo uzomangala mangithi esi number 1 kweko population esiyikhulumayo Mandarin Chinese.
Oh,
isiNgisi si number 3.
Wow, this new
esiZulu si 47.
Wow,
ayikho enye oyibhekayo itholayo la eMzansi eyilimini esiyikhulumayo engena ku 100 engena ku 200 ingoba une research yenziwayo kubheka ukuthi ingakanani i population ekhuluma luphi ulimi. So kubalulekile ukuthi ulimi silwazise silhloniphe and take pride in our own heritage, the language that you speak, the language that you communicate with. Mawukhala ukukhulumisa ngalo noma mawujabulile noma you are in sorrow noma kwenzakala empilweni yakho uya communicate noma you are warning a person noma you are reporting or you are presenting khuluma ngolimi whether we are using the sign language we are presenting using the sign language zonke isikhathi is ulimi libalekile ulimi siqhanya ngalo futhi ulimi luyimvelaphi yethu ulimi the language is a vehicle engenza izinto zenzeke noma izinto they could be war ngolimi they could be a preservation yezinto ethize even medically ma patents yonke into ulimi
true
lubaleke kakhulu konke lokho esikwenzayo namanje nje sise radio sikhuluma ngale vehicle ebalekile so sifuna ukusho ukuthi sine ilimi eyiningi umultilingualism ke lilanga emangosuthu ulimi iningi luzokwenzeka ngiyabonga
As Dr. Makanya is, she's saying, Ulim, it's very important. Language is very important. And she's inviting us, Kyonage E International Matters Language Day, to be celebrated lape seme, ngomhlaka 21 February. Doc, if singat sinta lampe e kulume, zobe zikona ngosu, ngomhlaka 21, and the aim, sweet balulile, a aim of the day, uti, we have to embrace our language, and si funde, about our culture, and si observe nezinye izinto esithinta ulimi and of course if ungathinta mhlawumbe kwabantu abazobe ikhuluma ngalo so
guest speaker wethu udokotela uNomalungelo Ngubane uza kwethu uyilinguist uyiresearcher uyabhala uyapublisher uyidirector weMultilingualism Academy eUniversity of Free State
oh
okubalekile ngaye uyumntwana walayikhaya uphuma kuyona le TLDC
oh wow
uqeqeshekile ngaphandle wafika waqashwa wasebenza wadlulela kwamanye ama university so umuntu walayikhaya oke wangena emaklasini waya kuma workshop wa trainer kubalekile ukuthi siqhambise ukuthi nathi siyaqhenya ngaye uzosicobelela asekwenzile and the best practices and the experiences isuka nje la ephuma eyovelela ngaphandle
I love the slogan when it says shape and own the future yasemangosuthu they're speaking about this future right now ukuthi ufikile like hire and she shaped and right now she's living in her future right now sifika as a guest as a skupula in terms of language
yes she grew from strength to strength that is why emangosuthu kulukhona lo lathando lokuthi we grow our own timber so sibonile ngabaphumile babuya nabahambile bamela imangosuthu njengeyunivesi yobuchwepheshe
ah we love it doc says vala umfundi wasemangosuthu mengahambela lo lenguyazana ezobe ikhona lapha eSM Hall yona ke ilanguage indaba ka 2025 ngomhla 21 February yini bangayithola
bazothola ukwazi kabanzi nange language policy abangazi bangayibheka o bathola ithuba siwenziwe ama language awareness campaigns mhlawumbe umunye akaphumelelanga salontsha mhlawumbe umunye akaphumelelanga senze international translation day senze Africa day sangama workshops bilingual workshops with lecturers and academics abaningi bakubonile kodwa abanye bakubonile na kuma university notices manje uma umfundi uyafika uzobuswazi ukuthi ha ukanti ama languages okanti ngivumeleke ukwenza nje ilokho engavumelekanga ukwenza ilokho engivumeleke ukwenza ngiyakuthola iaccess so that I can succeed into ebalekile futhi ukuthi while we have accessed e high education wangena emasangweni semangosuthu umpumelelo elandelayo kuningi kwenziwayo ukuthi ukwazi ukuthi uphumele ngelanguage ke singakusiza wazi ukuthi ngifuna ukuthi ngicaciseleke la uzocaciseleka nokuthi uzokwazi ukuthi amanye ama universities aso 26 public high education institutions sinabo oza kwethu abafana no Dr. Makhanya inyuvesi ngenyuvesi abaqhuba le mandate ukuthi ilanguage yomuntu language ye region evumelekile ngokopolice yesikole ngobibalekile police no align akuyona ku framework ye education i language a framework ufanele ukuthi uzuze nawe futhi okubaleki ukuthi kusasa ngokolesihlanu soba nemincane imncane nabantwana abancane nayo nembongi nabantu futhi abazobe besilandisela kubalekile futhi kuzoba khona ne panel nabasuka kuma language services awe department of sports arts and culture abaphuma ko language services eThekwini bayasebenza sa ilimi ngalendlela ukuthi uyofuna umsebenzi kamasipala uzothola ukuthi musuya lapha uka water and sanitation kade wenza civil engineering usuyokhuluma ilimi zonke kumele ukuthi ungalibukeli phansi ulimi lakho uzobe usukhuluma nomphakathi work with communities ukhuluma ngalo ulimi uya engadini uka agriculture uya emasimini uya train uya workshop usebenza nabantu abangakuzwa uzokhuluma ngelimi lezi abazizwayo kubalekile singayibukeli phansi ilimi zethu isingisi isiZulu isiXhosa isiPedi zonke ilimi isiVenda zonke ezomzansi sign language South African sign language isiSwati zonke zo 12 ngiyacela ukuthi la ukhona uma ungabe uphuma eBizana uma ngabe uphuma Western Cape uyazazi eLimpopo uyalaza ulimi lwakhona akusho ukuthi sizocindezelana sizohambisana nje futhi ngelinye ilanga if you are a non mother tongue speaker of isiZulu uzovuleleka ema ngosuthu sizoba ne course eya non mother tongue speakers ukuze uma uphuma eDRC uregister ufuna ukwazi isiZulu uzoza lapha eLTLDC uzobuza uzothola futhi ngama social media platforms uzothola ngana nange print media uzothola futhi nange izindlela esisabalisa ngazo ulwazi ne information yabonga.
Lastly, Doc, before I let you go, opening time is a bit igas kasin so siya khona semengonake e language indaba.
Our first 8 is ubekile for registration siqala ngo 9.
Oh.
Asifuna kube usuku olude ngoba vele ulesihlanu fanele ukuthi into ebale ingqikithi.
Yes.
Ukuthi the theme ebeko UNESCO nizoyizwa phambili to make languages sustainable for the future. Ngoba sidinga ukuthi lezi lime sinazo zisustaineke ungathi selu ulimi seliperishile ulimi selu extinct alisasetshenziswa ingenxa ukuthi azange thina siqhakambise
to preserve.
Yes, we have to preserve our own languages.
Doc, thank you so much for your time. I hope I will do see you on the 21st February, International Mother's Language Day, Language Indaba.
Ngiyabonga kakhulu. Uma siphumelelile, iLanguage Indaba izo live streamer. Sicela futhi nize ngobuningi benu.
This is an NUT Radio podcast.